Yeah. Yo, Wakanda boy UG, the Abani rap king.
Kadukube
parties, afite patele despati ye. Patuye munera abaya ye tuvalumye. Nechenge kukaunta katutumye. Ije kubo muziki mwana fetu nikide. Uchikiri tuzina wetu. Wakola mufendo tulisa budi. Enendongo ekuta kadi wa ma baby. Chuka nkwate wakaji girl. Bibiri bam bam, bibiri bibiri bam bam. Everybody say what a bam bam. Bibiri bibiri bam bam, bibiri bibiri bam bam. Mwana te waliche mugamba. Oye makane mibia lero nzise na kata karinge moto kakapiata.
Anyuka juu.
Emikono wakulu tuzina wetu buka maze tukatele mwebi soko.
Anyuka juu.
Tuzinega na kaliko anji mwana fetu liko stereo ya ba Puerto Rico.
Anyuka juu.
Freestyle, once in a while. Basala luera, petu asala nairo. Baheta wona kati tuwavale kamairo. Fresh, we are moving divide. Ba, 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 banduka tu. Naweka shida chini na tukwa mikono juu. Tuga wana vya tulina wano waino mololo. And if you don't know me, then I don't know you. Kano kenku sanze namu. Nagala tuchikole mu madamu. Songa za majamu lavu. Nam, nam, nawe nam tomvamu. Na kata karinge motu kakapiata.
Anyuka juu.
Emikono wakulu tuzina wetu buka maze tukatele mwebi soko.
Anyuka juu.
Tuzinega na kaliko anti mwana Puerto Rico. Stereo ya ba Puerto Rico.
Anyuka juu.
Hey, oh, hey. Anyuka juu.
Sola single basaji, we don't mind. Just we are dancing, we don't please. Bambi we are waiting, ha. And time for the drinking, yal. Tune chivuga don't kutula. Nyenya bora kukulu don't kutula. Akabina kakomo kwano sese tula, ha. Kwata kuchikombula. Katino DJ chikuba tagama nyina ya igama gulu. Nagama nage wila line jana chinyige. Mundu kazifuge, moto kakatufuge, ha. Mechiru mawe duge. Banduka juu, tunaweka shida chini na tukwa mikono juu. Tuga wana vetu lina wano waino mololo. And if you don't know me, then I don't know you. Uye mwakane mibia, lero nzise na kata karinge moto kakapiata.
Banduka juu.
Emikono wakulu tuzina wetu buka maze tukatele mwebi soko.
Banduka juu.
Tuzinega na kaliko anti mwana fetu liko stereo ya ba Puerto Rico.
Banduka juu.
Hey, oh, hey.
The Abani Rap King.
Kano kentu za zena.
The path is in the town.